Jande chappanɗe nay hukumuru pottal. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗon canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam. Giɗɗo neɗɗo fuu fama tokka lawol dartinakungol o darni. Jomum heɓa jam gongaji to makko fa abada. Miɗon beltina komin mbawi wartude handen ngam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Nder yewtere meɗen wittinde, on gi'ino Israilankoɓe tottitori e Allah, coptinoɓe e maccungaku nder leydi Misira. Wakkati annabi Musa wonnoon hettinono haala Allah dow wamde Sinayi, Israilankoɓe mahi ga'el kanŋe to ruure nde ɓe dewata. Handen en gi'an tarihi belnowo ɓernde gom, amma oɗon kandi korkitade noppi moɗon no woɗiri ngam maana makko no luggiɗi sanne. En gi'an ko Allah wi annabi Musa e Israilankoɓe ngaɗa hukumuru heɓa o wonda e maɓɓe ɓe ɓadomo ngam ɓe dewamo. Ngam majjum waɗi yewtere meɗen nde indira hukumuru pottal. Jonin en jara yewtere meɗen yeeso nder tawreta. Dewtere burtaki sura laso e nay. Dewtere seninde wi'i, teddungal Allah no dow wamde Sinayi. Luldere nden suddi wamde nden balɗe jeego'o. Nyalaande jeɗiɗiɓere nden joomiraawo noddi Muusa hakkunde luldere nden. Teddungal Allah joomiraawo nandaniino Israilankoɓe hano hiite barrowe dow yoomoode wamde nden. Muusa naati nder luldere nden, o ƴenci dow wamde nden. Muusa waɗi dow wamde ton balɗe cappanɗe nay. Allah joomiraawo haldi e Muusa wi'imo, haalan Israilankoɓe ɓe ngaɗana kam sadaka, itton baka on nder muyɗe neɗɗo fuu. Nda sadaka mo ittoton nder baka maɓɓe ni, kanŋe, cardi, jamdi oldi, gude lobbe feere feere, leeɓi ba'i, guri jawɗi, leɗɗe gawde, nebbam fitilla, nebbele urɗe, kaaƴe ɗelkitooje. Ɓe ngaddana kam nokkuure seniinde, gaɗa mum mi wonda e maɓɓe. Gaɗon hukumuru Allah ndu e gineeji gollirɗi ɗi fuu hano non no kolliran maami. On nani ko Allah wi annabi Musa na? O wi'imo ko wooɗi e ko hayɗini. Allah no hiɗi wonda e Israilankoɓe, kamɓe waɗanɓe mo gacce kile ɗuɗɗe. Ɗume waɗi ko Allah mawɗo ceniiɗo no hiɗi wonda e waɗuɓe hakke mawɗe ɓe? Ɗume waɗi Allah gonɗo ruuhu mo haa jaaka fuy no tampina hoore mum ngam haaldude e ɓiɓɓe Adama tottitiiɓe e makko? Hana no gi'irɗen ɗum illa arande, Allah tagi neɗɗo nder nandi mum ngam emo hiɗi o wonda e himɓe. Gaɗol neɗɗo hakke kam bonni kawtal ngal, amma Allah darni laawol dartiingol ngol har mum neɗɗo waawi wartude to makko ngam siri makko lobbo e yurmeende waɗuɓe hakke. Waɗi Allah joomiraawo suɓi wondude e Israilankoɓe. Har hukumuru Allah ndu e har tilsinooje makko ɗe ngalaa fuu hano, Allah no hiɗi hollude ɓiɓɓe Adama no ɓe baawiri ɓadaademo. Hano janngirɗen ɗum ni ngam Allah no ceniiɗo waɗuɓe hakke baawta gondi e makko har laabi fuu. Ngam majjum waɗi Allah tilsini Israilankoɓe ngaɗa hukumuru ndu walaa fuu hano. Nder mayru o wonda e maɓɓe nder teddungal e cenaaku makko. Har hukumuru Allah ndu, Allah no hiɗi janngina jaamanuuji garooji, janndeeji gooduɗi maana mawɗo daarooji Allah e kisinoowo mo o hiɗi lildude nder duuniyaaru. Amma fadde meɗen daarude ko Allah wi annabi Muusa dow hukumuru ndu Israilankoɓe kandi waɗande mo ndun, eɗen kandi faamude ko Allah tilsinaaɓe ɓe ngaɗa ndu ngam omo haaja nokkuure. Hana non, Allah towɗo taguɗo duuniyaaru fuu e ko woni nder mum jooɗataako nder suudu ndu ɓii Adama nyiɓi. Hanno Allah e hoore mum wi'iri ɗum, kammo woni laamorde am, beɗi leydi ngoni dekkirɗe koyɗe am. Suudu iri duye baawɗon nyiɓande kam faa laato nokkuure to powtanmi. Kujje ɗe fuu min waɗi ɗe, iɗe tawa ɗon wakkati tagunoomi on. Ndenne, ɗume waɗi ko Allah tilsini Israilankoɓe ngaɗanamo hukumuru caka maɓɓe? Hano no kaalirɗen ɗum illa arande ni, Allah no hiɗi janngina Israilankoɓe e ɓiɓɓe Adama fuu hidde muuɗum, keɓol kawtal luggiɗingal lobbal e maɓɓe. Allah no hiɗi hokka ɓe laawol keɓol jaaful hakke. O darnugol non gam himɓe keɓa wondude he makko faa abada. Ndenne en gi'i ko Allah tilsini annabi Musa he Isra'ilankoɓe ngaɗanamo hukumuru gam o wonda hakkunde maɓɓe. Amma hukumuru Allah ndun hana hano iri hukumuji ɗi anduɗen non. Suraji woygutawa nder dewtere Allah gam hollude no hukumuru Allah ndun handi nyiɓireede. Suraji luggi ɗiɗɗi non en ngala wakkati ɗuɗɗo ko haalata dow ko ɗi pilli fuu. En ci oto famtinde haala ka dow kujje goduɗe maana mawɗo sanne. Ko kanduɗon famude dow hukumuru Allah ndun woni ko Allah wi'uno annabi Musa. Ndu waɗantake na pecce ɗiɗi. Gonga non, hukumuru woru ndun ni non, amma indu handi waɗanede pecce ɗiɗi ceduɗe. Lefol lobbol he tekkungol, pecce ɗen kandi sendirede. Feccere arande nden indire nokkure seninde. Baagoto wawta naati ɗon se cakkanoɓe Allah. Ɓe Allah suɓi nder jippotoɓe he Haruna. Ɓe kirsa bisaji ɓe cakka gam hakkeji maɓɓe cudde. Kujje tati kandi tawe nder feccere nden. Danki kanye to turare wulete, e fitilla nebbam, e danki to buru sakkete. Feccere ɗiɗaɓere nden wi'ete nokkure ɓurnde nokku fuu senade. Ide indire nokkure ɓurnde nokku fuu senade gam gaɗa kantol nyibdi hukumuru ndun. Allah wari hebbini feccere nden e teddungal mum. Nokkure ɓurnde nokku fuu senade nde woni nandi kammu to Allah tawa, gam majjum waɗi ko Allah wi'i annabi Musa. Neɗɗo fuu suusi naati ɗon no maaya. Baagoto wala laawol naatude ɗon nde hana mawɗo cakkanoɓe Allah on. Kanko du nde worre nder hitaande o waawi naatude ton. Fadde makko naatude omo handi naatirde ƴiiƴam sadakaaji gam hakkeeji makko e gam hakkeeji Isra'ilankoɓe hana no Allah tilsiniri ɗum. Allah tilsini annabi Musa watta nder nokkure ɓurnde nokku fuu senaade nden keesuwal leɗɗe moytiraangal kanye. Keesuwal ngal indirama keesuwal amana. Nder maggal eɓe kandi wattude kaaƴe ɗiɗi ɗe tilsinoje sappo ɗen bindano dow mum. Dow adakal ngal ɓe ngatta ombogo kanye. Dow maggo mawɗo cakkanoɓe Allah on rufata ƴiiƴam nde worre nder hitaande fuu. Ƴiiƴam bisa gam Allah yaafo hakkeji Isra'ilankoɓe. Gam majjum waɗi Allah indiri ombogo ngon yaafirgo. Gaɗa mum Allah holli annabi Musa no o handiri waɗirde kogol mangol faa o holla keerol kogol hukumuru Allah ndun. Kogol tummugol hoggo ngon waɗirama garaji daneji cewɗi. Dambugal gotal hoggo ngon woodi. Denne baagoto wawta naatude nder hukumuru Allah ndun de ni jomum tokkirai dambugal ngal. Nder hoggo ngon hadde dambugal ngal annabi Musa nyiɓi sakkirde hana no Allah tilsinnomo. Naatiroɓe har dammugal fuu yeeso sakkirde nden mbittoto. Har majjum Allah no hiɗi jangina Isra'ilankoɓe he ɓiɓɓe Adama fuu ko ɓe kandi waɗude heɓa ɓe ɓadomo. Ɗume neɗɗo handi waɗude? Waddude ƴiiƴam sadaka. Giɗɗo naata nokkure to Allah woni ton nder hukumuru Allah ndun no handi naatira sadaka mum faa yoɓa nyamande hakke mum. Allah janginiɓe ko baagoto wawta ɓadademo nde ni jomum wala ƴiiƴam sadaka gom. Gam majjum waɗi Allah wi annabi Musa, yonki ɓandude nder ƴiiƴam. Mi hokki on ɗam dow sakkirde faa ɗam lamna yonkiji moɗon gam har ƴiiƴam ɗam hakkeji himɓe ittowe. Ndenne nde ni neɗɗo no hiɗi rewa Allah, jomum no handi sakka bisa gam hakke mum yaafe. Neɗɗo on no handi wadda gaari na baalu na fondu nder kogol hukumuru Allah ndun. Hadde sakkirde nden omo handi dekude juuɗe makko dow hoore bisamo o waddi on. O sakkana Allah gam hakkeji makko. Gaɗa mum omo handi jaɓude ko o waɗi hakke yeeso Allah. Gam hakkeji ɗin omo handi maayude. Gaɗa mum o hirsa bisa ngan. Cakkanowo Allah gom aɗa ƴiiƴam sadaka ɗam. Rufa ɗam dow sakkirde nden he dow leydi keeri sakkirde nden. Gaɗa mum o wula sadaka on dow sakkirde nden. Nder laawol ngol Allah no waawi yaafaade Isra'ilankoɓe e hakkeji mu'en. Bisa mo waɗa fuu gacce naati nokkure neɗɗo tuumaɗo on. amma yiyan bisa no heja yubide nyamande hakke bibbe adama fa abadana aa Israilan kobe no kandi wadude sadaka o hitande fu gam sadaka bisa wauta weltinde chenaku alla fa abada sadaka bisa hana fui se hana alama kisno garowo der duniyaru on mayo no kure jom en hakke de worre tan dum fu gam alla yafo jippotobe annabi adamu e hakkeji mabbe tawe du o yofai dartinaku makko gam pamtinol doko kisnowo on wadanta jom en hakke alla hokki nyalande worre der hitande fu de mawdo chakkanobe makko handi nati der fetcher dabere hukumuru dun kare won nokkure mawnde seninde nyalande den indirama nyalande jafol hakkeji nyalande den alla suddata hakkeji nyalande den mawdo chakkanobe alla wawi natude der nokkure burnde nokku fu senade rufa yiyam do ombogo keswal amana ya firgongon o wawta natude der mayre de o yara yiyam bisa mo wala fularu o yottina sadaka makko to alla gam hakkeji himbe makko har kujje de fu alla holli en ko kisinowo gom no warwan o rufan yiyam makko heba alla yafo jom en hakke o jababe yeso makko fa abada abadin hijirabe yewtere meden handen no luggidi no wodi kujje gom ko min gidino beedude amma wakkati meden hanti amma fadde me waynade on no wodi hunde gom ko kandudon famude do hukumuru alla dun en janga der sura chakitido der dewtere burtaki dewtere alla wi'i israilan ko be gadi golle den hanono alla tilsiniri musa non Musa dari gwalle den fu, o wii, be gadi hanano alla tilsiniri denon, den Musa barkini be. Den, luldere suddi hukumuru portandun, te dungal alla joe mirawo hewi nindu, Musa wawta natude der hukumuru allandun, sabi luldere den no do mayru, te dungal alla joe mirawo hewi hukumuru allandun. Onpami kwa wadina, wakati nyibol hukumuru allandun, hantuno te dungal alla jippi do mayru hewni no kure burnde senande den jeyngol te dungal alla no jelkito burde jeyngol nange ko kandudden miccitaade woni har alamaaji di fu alla no hidi wangina barke mum mawde chappotode garki kisnowo on der duniyaru hakkunde bibbe adama gam kisnowo on he hore mum woni hukumuru pottal gongaru do alla hokki en gam keben kawtal mangal lobbal he makko fa abada kanyu winda der linjila cenido illa fuddorde hala no wodi hala kan no wonduno he alla kanka woni alla hala kan lata keneddo neddo on jodake hakkunde meden o kewdo mo yere e gonga min gi'i teddungal makko kanko woni jawdiri alla ittori hakkeji duniyaru onon kettinibe yewter amen handen se on andi dewte annabibe on paman ku kisnowo on yottini alamaaji hukumuru pottal he sadakaaji bisaaji ko jangude handen dum no tiidi faameede ho gondinede to modon na no notaaki modon wa'e fu miccite ko nyande gom der haala alla no wodi kujje tiidude faameede e gondinede amma ba ko non waddi de gongaaje gam majjum alla he hore mum wi'i miloji am kana ir miloji modon Labi modon nanda hedi am. Hanono beddi kammu boddiri leedi ni. Non labi am boddiri labi modon. Non du miloji am boddiri miloji modon. Higirabe kettinibe. En kandi darade do. Gam wakati meden handen o timmi. Seni odon godi jamde do ku janguden handen. Bindanemin do. Lawul dartinaku. Sudu letirji. Go'o. Bolum, bolum. Jego o joy nyame niger alla barkin on mile do ko dewtere alla wi'i fama e andal alla no luggidi sanne wala bawdo famude kite makko wala bawdo famude siri makko moy wayi famude milo jomirawo moy woni kollitowo makko moy hokkimo gam o yobita dum gam hunde fu wana to makko har makko e gam makko Teddungal latano Allah fa abada abadin. Amin.